Awote wambie salama, marafiki zako wambie salama. Girl, say bye bye bye, nataka ni kuchukua kwetu. Uko Tanganyika ni kufundishe na lugha wetu. Liko Nyamwezi penzi lako emenikaza, kama makokoto shura yako nifurahisha. Kweli siyo mchezo, hata kama sina dali usijali, hata kama sina mali usijali. Pole pole tutafanya tutapata usijali. Sauti lako liko mzuri kama melody, ukiongea nasikia vizuri. Liko kama melody, tam 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 tam. Liko kama melody, tam tam. Sauti lako
liko kama melody, napenda 100%, sitaki kuishi na mwingine. Weni wangu mileli na mileli, na kumbo sinicheze karata. Hata kama wengi wanakudata, siwezi kupondoka paka nikupate nikupeleke. Unipigie jokoni wani upo tamtam, sauti lako tamtam, kila kitu tamtam. Baby wani na million, you are my champion. Unatamanisha my baby girl, wani upo tamtam, sauti lako tamtam, kila kitu tamtam. Baby wani na million, you are my champion. Unatamanisha my baby girl.
Sauti lako liko mzuri kama melody, ukiongea nasikia vizuri. Liko kama melody, tam 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 tam. Liko kama melody, tam tam. Sauti lako,
sauti lako mzuri sana.
Uko useful kama kivo, unanibamba bamba fimbo. Nataka ni kujenge kama gorofa, vekta nipige lipukuta. Uko useful kama kivo, unanibamba bamba fimbo. Nataka ni kujenge kama gorofa, vekta nipige lipukuta.
Uko wangu finally, I'll never let you go. Karibu kwangu nyumbani, nikuoneshe wazazi yo. Anti Sherry na kupenda, natamani kukuona yo girl girl.
Ay, ay, that is your boy M-Vector. Alongside IK, out of limited music. Nemas kuma pesa, inadishua BT Records. Twende sasa.
Amu wote wambie salama,
salama.
Marafiki zako wambie salama. Girl, say bye bye bye, ataka ni kuchukua kwetu. Uko Tanganyika ni kufundishe na lugha wetu.
Na lugha wetu.
Shura yako na nifurahisha.